Weka shida chini glasi juu, tujipongeze, sijali wanafiki wa mbea, chapa mziki, wote tucheze.
VirginMusic.com.
Vanboy
Chui
Platinums.
It's the kids, baby.
Maswali mengi kwa waita, auna hela nini?
Eti
iyo shingapi, iyo shingapi, auna hela nini?
Eti
maswali mengi kwa waita, auna hela nini?
Eti
ile shingapi, iyo shingapi, auna hela nini?
Nimeachwa staki tena maswali, naenda bichi kuna upepo wa bahari, na umwagilia moyo mziki kwa mbali, staki tena maswali, naenda bichi kula upepo wa bahari, na umwagilia moyo mziki kwa mbali, jimbo liko wazi, sema nitakubali.
Unanitaka eti unanipenda,
sitangoje.
Unanitaka eti unanipenda,
sitangoje.
Unanitaka eti unanipenda,
sitangoje.
Unanitaka
Boxer, tuone boxer, nyanyua shati, ingia